Yeah.
Guru Nation. Israel, I got you.
K-Ani Music.
Touch not my anointed one, and do my prophet no harm. Steve Ho.
Unga kambe tuma utoni kwe saine abuye. Koma abuye umwamba niye amani sungaine. Zonde ni menye ni tukwane iwe abuye. Abuye ne niye amani sungaine. Viwame vipe, vipe viwame. Amani sungaine siniza vutika. Viwame
vipe,
vipe viwame.
A prayerless life
amani
is a careless life.
Siniza vutika.
Ambuye nitandize ni nitandize kwa amai. Nitandize kwa tuwana nisafele mwene yae. Bless my hustle na hustle ya wagai. Kimuvinge pamos monga left na right eye. I've seen darker days than melanin ya vuta. Kunyumba njala mabuse no na mafuta. Beti flota mumans maflat ni ya mianguta. Then unyoze kanjito kanitandiza kukuta. A year ago maheta wenze nununu. Yes wani doba wenzo seka. Manje wani kumbwa walumfeka nyu nyu nyu. Matrack yanga yango lila che nyu nyu nyu. I can never be buried. I'll first of all kick you before I kick the bucket. With God I'm tight na flow monga carpet. That's why I don't care monga kame to mount.
Monga kame to mount saine abuye. Koma abuye mwamba niye amani sungaine. Zonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ne niye amani sungaine. Viwame vi
Chitika nilibeta emyonyozana na wantu. Pif kulipe kuno mzafache na manu. Mavideo yanga siyo kamba pona kuwa. Baka mvela ni chosa wa madwala vifuwa. Pulling down syndrome ya vutako. Weti jesa wana ya mboluma baka kutako. Wofu na ufe mwe udabwa uka ukako. Trasita Yesu mundu simu zako. Nobody wants to see you do better than them. Maybe makolo otherwise the rest in the same. Waja mafela wachinga wena mafela. Soon wazazi fela wandu wawo watifela. I thank God for my life today. My style's Beyonce like the wife to Jay. Fala chemba if you have nothing nice to say. Deep down you know ni murder if I come your way.
Mwaka mbetu mauto ni kwe saine abuye. Koma abuye mwamba niye amani sungaine. Zonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ne niye amani sungaine. Viwame vi
Sub Fashions Frymas Boutique Kumesa Montana Alena Sanchez Guru Nation KB Killer Beats Agacha
Killer Beats Production
K.O.